Yeah. It's Emirates Fame Record. Yeah.
It's tight tunes on the beat.
Yeah. Ebesit. Stay. Ndabe ndikhondike ndahlala ndobe ndenza imisteki baby ndiyahamba mna ndikushiya nerhexe lakho. Stay. Ndabe ndaqondike ndahlala ndobe ndenza imisteki baby ndiyahamba ndikushiya nerhexe lakho mna. Ebesithi stay. Ndabe ndiqondike ndahlala ndobe ndenza imisteki baby ndiyahamba mna ndikushiya nerhexe lakho. Stay. Ndikhondike ndahlala ndobe ndenza imisteki baby ndiyahamba mna ndikushiya nerhexe lakho.
Enza ndibe mkhaphathini ngendiba ndiyahlala nawe sithandwa qha andikwazi kudala ndikuxolela baby awude wohlukane nento ayizini. So I better come nezishumane nangoku kuba zona aziva ntlungo kwesithulu driver ndise kwantliziyo ndise obendimthanda yiva ndikubalisela undiphoxile ndimthembile bendisoloko ndimthatha ipicture ndizixhome kufacebook just to get a like ngokwenza njalo kanti ndiyamthengisa without getting paid cash. So how could you feel if I do the same thing driver ndingakubhatali but izandla ziyagezana kodwa ngezakho ufuna undikhwaba. Isitori samasivakala ukuba siyaphi bantu khangelani ngale ngoma ndidlalwa nani ufihla bhanti. Have you ever thought of killing yourself for imedi? I hope ulo mbuzo angaphendulwa ngulowo usentlungwini enkuzo kuba banintsi abafo bethu abafela uthando ngenxa yokrexeza kwabafazi. Yiva la mazwi athi amadoda zizinja kanti abafazi banjani abayazi ivirile ajikeleza kamnandi kanjani ele flywheel umbethe intloko umchithe uchophe ubhankinde uthi ube nekhaya eliyitrongo. Ndiva kabuhlungu nabu ngale mizuzu ndikwingcingongo zotyelwa ngamatshana nomalumi wekhek.
Stay. Ndabe ndikhondike ndahlala ndobe ndenza imisteki baby ndiyahamba mna ndikushiya nerhexe lakho. Stay. Ndabe ndaqondike ndahlala ndobe ndenza imisteki baby ndiyahamba ndikushiya nerhexe lakho mna. Ebesithi stay. Ndabe ndiqondike ndahlala ndobe ndenza imisteki baby ndiyahamba mna ndikushiya nerhexe lakho. Stay. Ndabe ndikhondike ndahlala ndobe ndenza imisteki baby ndiyahamba mna ndikushiya nerhexe lakho.